Chinekem. So gị bụlile enwere n'agbanyeghị na ọnọdụ mụrụ onwe m, enwere m ntụkwasị obi ma nwekwa olileanya na emesịa na ọ ga-adị mma. Enwere m nchekwube dịka Job, enwere m olileanya dịka Hana nwere. N'ime ọnọdụ ahụ ha mesịrị nwee mmeri, n'ihe isi ike ahụ ha mesịrị nwee mmeri. Olileanya fọdụrụ m ime ndụ ha.
Records.